Radio Esbirgi America. Radio Esbirgi America fujiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 radio ijwi ryobora. Wadushakira kuri internet namwe mujya kuri waishatu radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuwa gatatu w'iki cyumweru bamwe mu baturage basenyewe mu murenge wa Remera mudugudu wa Kangondo ya mbere ya kabiri na Kibiraro mu mujyi wa Kigali kugeza ubu batarabasha guhabwa ingurane ikwiye nk'uko bari basezeranijwe. Basubiye mu matongo yaho bari batuye bashingamwe amahema ngo baturemo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Remera bwatangarije Ijwi rya Amerika ko bahawe amafaranga y'ubukode bemerewe, nyuma bakavana ayo mahema bagasubira gushaka aho bakodesha mu gihe bagitegereje guhabwa ingurane y'amazu. Ariko se iki kibazo cyatangiye gite, kigeze he, kubera iki cyabaye ingorabahizi? Ibyo nibyo tuvugaho mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi. Mu gutegura iki kiganiro twashakishije bamwe mu baturage basenyewe, tugerageza inshuro nyinshi gushakisha ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, by'umwihariko umuyobozi w'umujyi Bwana Prudence Rubingisa n'umuyobozi wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Bwana Nsabimana Ernest. Gusa ntitwashoboye kubabona. Inshuro imwe gusa nibwo umuyobozi w'umujyi wungirije ushinzwe ibikorwa remezo yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari mu nama. Nyuma yaho ntitwongera kumubona kuri telefoni ye n'umuyobozi w'umujyi Ebuko. Uko biri kose, mikro z'Ijwi rya Amerika zirafunguye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buramutse bushatse kugira icyo buvuga kuri iki kibazo, umwanya urahari, tuzabaha ikaze ku Ijwi rya Amerika. Turisegura kandi ku bakunzi ba muri Sanga cyangwa abandi bashaka kugira icyo bavuga muri iki kiganiro ko tutari bubashe kubaha ijambo nk'uko mwari mubimenyereye, kubera gukorera mu ngo zacu byatumye tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangira ijambo nk'uko twabikoraga cyangwa kubaza umutumirwa. Cyakora urubuga n'urwanyu washaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri bukivugirwemo, yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radio yanyu. Adresse ni ya indi, ni radio yacu @gmail.com. twongere kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga. Dusubire rero kuri kiriya kibazo cy'abaturage bo mu murenge wa Remera basenyewe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali kugeza ubu batarabasha guhabwa ingurane ikwiye, nubwo byari byemejwe ko iki kibazo cyagombaga kuba cyarangiye mu kwezi kwa gatandatu. Reka dutangire tubaza Uwizeye Jacqueline, umwe mu baturage bari bahatuye, uko icyo kibazo cyatangiye.
Ubwo rero muri 2017 umwaka wenda kurangira, niho twakoresheje inama n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ari kumwe n'uwitwa Karera Denisi. Yatubwira yuko iyo karitsiye, iyo midugudu ko nari nyobozi ari itatu, ngo igomba kuhava kuko ngo hari umushoramari wabonetse ugomba kuhakura abaturage akakira ibikorwa. Banatwereka rero ko umushinga uteye, batwereka amazu bateganya kuzatwimuriramo, ko mbese uhafite icyangombwa by'uko agifite bagiye kukimushakira byihuse, kuko hari ahagaragaraga nk'igisanga abo bantu ntabwo bari barabonye ibyangombwa by'ubutaka. Ni wa muhanda hatuye igicumbi, abari bafite ibyangombwa by'ubutaka n'abatari barabihawe kubera ko ngo batuye mu gace k'igisanga. rero bakavuga ko buri wese azava ahantu ahawe ingurane y'inzu batwere kugishushanyo mbonera cy'amarongo azubakwa n'uwo mushoramari ngo ahantu bita mu Musanza akaba ariho ngo abantu bimukira mbere ko ugatanga icyangombwa cy'ubutaka bakaguhereza batitaye ku ngano y'ubutaka bwawe
batitaye ku ngano y'ubutaka bwawe ibyo mwabyakiriye mute
ibyo abaturage ntabwo twabyumvise aje twiranye tuteste niba tuzahabwa amazu nta nubwo tuzamenya n'agaciro k'imitungo yacu ese agaciro k'ayo mazu turakazi ese none kaba karenga k'imitungo yacu cyangwa se agaciro k'ayo mazu akaba atari munsi y'imitungo yacu umuyobozi wa rero w'icyegera w'umujyi wa Kigali avuga ko ngo nta bintu byo kudisikaho biri aho nta bintu byo kujyaho impaka ari ugutegeka ndetse kujya muri ayo mazu utangije ubutaka bwawe
ni uko rero ubwo mwemeranya nabo
ibyo ntitwabyemeye by'ukuri dusaba ko twakorera ibyo n'agaciro ko bangaga ko n'agaciro k'inzu ngo azaho umuntu ngo inzu iri hasi ifite agaciro gatoya kuri izo nzu ngo ihagaze miliyoni 20 naho umuntu akwiye miliyoni 20 wenda mfite umutungo wa miliyoni 5 esheshatu cyangwa se no kujyana hejuru ese nzabona ubushobozi bwo kwishyura amafaranga arenga kuri izo miliyoni ibyo n'umutungo wanjye kuko nzambaye mu mutungo uruta uwanjye ibyo baravuga ngo reka nimutse bashinzeho bagenda bagira ibyo bongeraho kandi barambaye miliyoni 9 zirahinduka zira 13 mu gihe umuhesitari wanjye kompetitive yari yabonye muri 18 miliyoni 18 na magana ariko nabyo na wanjye wenda nabahaye isoke ntabwo nabura ahantu ngira ngo ndi nubake abenshi rero twagiye dusubirishamo nk'uko hari n'ababaga ari munsi noneho leta yagiyemo hagati babona amafaranga ari munsi n'aya mbere bari bakoreye disitiritive n'aya kontiri disitiritive ibyo sinzi rero barabisubiyemo wenda bakajya kureba uko babikemura ariko ibintu byabaye birangiye rero dutegereje icyo bizatanga ariko tugahora tubwirwa ko ari amazu birangira tugiye mu manza urumva twakoze ayo magenagaciro yacu y'umuturage ku giti cye ayo nta mafaranga apfa ubusa turonde turavuka ayo n'andi apfa ubusa ngizi ingendo zo kwirukanka tujya kwandikira abayobozi mu nzego zose dutakamba
uvuze ko mwatanze amafaranga yo gushaka abavoka no kugana inkiko urangije navuga inzego z'ubutegetsi inzego z'ubutegetsi mwiyambaje mukazereka icyo kibazo mbere y'uko mugana inkiko ni izihe
twandikiye inshinga amategeko twandikiye umujyi wa Kigali twandikiye minisiteri y'ibikorwa remezo inzego zose ariko mu rubanza bavuga ko babiteje agaciro ntabwo twatakambiye urwego rw'ibihugu nyuma rero mu gihe tuvuga ngo tuzongere kubikusanya dushake amafaranga wenda koko dukomeze dutakambire leta niba ari cyo yadufasha igihe twumve ubwo twabwiwe mu mpera z'umwaka mu kwa 12 bati igishanga kivuyeho barangije bapimye aha hitwa igishanga mu rwego rw'igihugu hose ahari ibishanga bagiye basenya cyitwa ko nyine ari igishanga ese aho umwaka utangira w'2020 mu kwezi kwa kabiri hagaruka abantu bapima niko amenya ibyo ari byo ariko tumenya ko ngo ari abatuye mu nkengero z'igishanga bapima zenesire uvuye ngo aho bita igishanga aho ngaho ayo mazu yo muri zenesire bayashyizeho towa amazu rwose na ba nyiri amazu nyine bicara bayifite andi bari bazi ko bagomba kuvamo nk'uko abo mu gishanga bari bagiye ariko twakwinjira nuko noneho mu kwa gatatu ku itariki 14 nibwo twabonye abayobozi bakurikiramo aho hatewe bakurikira tugira ngo twumve ibyo ari byo twumva rero nibwo basomye amarisite ngo y'abantu noneho ngo bagomba kuhava ngo hari ku munsi wa gatandatu bagomba kuba ku cyumweru bafashe 90% by'ubutonde ubukode bw'ubutaka ubukode bw'amazu ngo bimukiramo bagasigaye bagasenya noneho ugiye kuyafatayo nibwo bamufigishije noneho yakontra twe twaranye
ariko se ubundi niba hariho ingurane iteganywa n'impamvu babwira zikaba zumvikana ku cyaho hantu habaye ikibazo
mu by'ukuri kuva hariya ntabwo twirara tubyanga niba hakajagari leta iri gushaka guteza igihugu imbere yubaka amazu kubavuga ko ari ibikorwa remezo sinzi niba ari ibikorwa remezo cyangwa atari byo uko mbere bavugaga umushoramari birangira by'umushoramari bivaho ko twavuga tuti niba ari umushoramari nakwiki uko uwo mushoramari agusohora imari ko twashoye yacu natwe ntabwo rero umushoramari yakwica agaciro ku butaka bwacu ibyo rero bimaze kumvikana ko dusaba ingurane yacu ku mushoramari bahita bahinduriramo ko ari ibikorwa remezo ngo ni ibikorwa na bambi ngo ni inyungu rusange ariko amategeko uko twagiye tuyasoma turi mu isomanga turi kubyirukamo wabonaga ko mu nyungu rusange hari amategeko abivuga neza ko uwimura n'uwimurwa bagomba kwumvikana ku ngurane kandi ikaba ingurane kwinshi kubera iyo turebye icyumba kimwe cyangwa sambulete cyangwa se n'icyo byumba bibiri ku muntu wabafite hejuru ni miliyoni 40-45 ukaba wajya no mu nzu itagukwiriye kumva ko ari ingurane kwinshi zimwe mu mpamvu zatumye bamwe tudasinya izo kontra kuko ntabwo wafata umuryango w'abantu bagera mu 9-10 ngo ujye kuwupakira mu cyumba kimwe sinzi ko muri ubu buzima bw'iki gihe bitakunda kereka umuntu niba ntacyo ntazongera gutunga mu buzima utazatunga iyo ntebe utazatunga igitanda ntabwo bidashoboka ko umuntu atunga mu cyumba kimwe n'umuryango we wabuze rero byatumye tudasinya ariko n'abari bemera ayo mazungu bapfa no kuyabaha turananiwe natwe kubona amafaranga ukodesha ni nko guca amafaranga ubu ngubu ndi mu nzu y'ibihumbi 50 mfata ko buri kwezi nta kazi 50 kuko niba nari ndi mu nzu yanjye ntawe mbaza ubukode ibyo 50 bya buri kwezi ndimo nsabwa byakagize ikindi kintu cy'iterambere bindi nimba kirinzi bambwiye ngo jya mu nzu wenda utiriye ngo nyange ariko gukodesha iraturambiye akazi nk'ako nigeze no kubivugaho akazi nk'ako imibereho kubera iki cyorezo cya kovide ntabwo yoroshye twagiye mu buzima butoroshye twagiye muri risiki dutekereza ukuntu abana bansiriga umuntu yahafite wenda kugira udufaranga akura ku mutungo we mu gusigira akodesha n'iki ayo mafaranga ntakiriho nubwo bavuga ngo barakodeshereza umuntu kumuha 30 yari afite wenda se ibyumba akodesha akabona ibyo gutunga abana 30 biragusaba wenda kukongera hanze kugira ngo ubone inzu ibyo kurya ntabyo abantu bari mu mibereho navuga iri kiritiro
nkurikije uko numva ubivuga birumvikana nk'ibintu bikomeye kandi byihutirwa
imibereho izabaje sinzi niba abantu batwumva batwumva ngo dukore ubuvugizi sinzi na leta itwumva yagakwiye kugira ikintu ikora kuko ari ahantu mu by'ukuri batubwira ngo tuhaze bavuze ko ari ibiza ariko ibiza wajyaga gusanga ugasaba gusiga kontra zayamu ibiza bavuze ajya ntabyo nigeze mbora kuko nibwo imvura yaguye nyinshi nta muntu wigeze apfa hari ahantu nta muntu twabanye inzu yaguririye ku buryo bukomeye ariko ngo ni ibintu ariko cyaje kugaragara nyuma abantu twegereye hari ahantu hari karuguruga gato ako bakagenda bavuga ngo twegereye ruguruga tuza kumenya amakuru y'uko iyo ruguruga izaba yarishyuwe abantu bafite amazu hari yakomeye hejuru y'umuhanda aho twari dutuye bishyuye amafaranga uko egisitoropiye abantu bari begereye iyo ruguruga ibyo ngibyo narabyumvise niba ari n'ukuri ayo mafaranga yakabaye yarahawe abantu bimuwe kuko urebye ni nabo bimuwe aho ngaho kugira ngo iyo ruhurura bayantorotone zibona bajye babona aho bageze ntaza kure ku nzu zabo ku magorofa yayo ibyo bintu rero rwose uyu munsi ari kurira turi gutakamba twashyizwe mu mibereho itari myiza bigeraho umuntu atarateganyije rwose ni ikibazo kiremereye ni nayo mpamvu umuntu aba atinyuka akavuga ikamenya sivyari kuko hari hamwe umuntu yishakaho ubushobozi akanga igarama yishakire gusamanza nibyo baje gusenya bavuga bati nakuye katukakodeshereza mu gihe mutegereje mu mazitane kuba ngubu bamwe hari abasuye mu manza ziri mu kwa cenda sisi ndamenye ko bizagenda abandi nyumva nkanjye tunafashe gisode batanga nibwa ntabwo ndiyinjiramo ko ntibishobotse ntabwo sinzigeretse none ibihumbi magana atanu uyu munsi byo guha avoka ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ku rubanza noneho kandi nizeye ko hari ndi tuzagamba niba ubonye n'ibyo bihumbi bingahe ugira umusoro w'abana ukavuga ati nimba abana bane niba baho igenzi iri kuri zahumbi bine umaze no kumva umuntu yamwiyakira akabikunda mu mutwe akumva atagomba kuzahera kuri zeru nyine agashakisha nubwo bitoroshye nubwo bitoroshye kumva ukigendagenda ureba umutungo wawe bahahinjije ode bahasigaye ndetse imidugudu yose siko bayisenye basenye agace gatoya aguma mu rugo biti guma mu rugo yatumye rero abandi basigira abasigamba bahasigaye uretse ko turavuga gutyo ngo barasigire bari mu bwoba bwinshi z'uko ejo n'ejo bundi nabo basenye niyo hari umuntu udasanzwe badasanzwe babona uhatembere yigendera niyo aba ufite isakoshi waba wanze ko ufite ibyo mu gihugu w'ubutumwa niyo mutima ukaba warakuwe urumva ko nta mutekano mu by'ukuri n'ibyawe bafite nawe wundi uganira nawe bariho batariho.
Mbere wigeze kuvuga uti haje umushoramari ababwira yazabaha, ubwo haje ibyo by'amanegeka wa mushoramari yagiye buheriheri?
Umushoramari yaravuzwe avuga n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, noneho ukabona ko karera ari we hari uhagarariye umushoramari, abandi bazi ko ari we mushoramari kuko niwe wabaga yazanye amasine ya porojekite yerekana ayo mazu ngo bagiye kusubira. Nibyo byangombwa n'ibyo n'ayo maesiteri yakozwe, ayo maesiteri byinshi yakozwe ni karera n'umuryango wa karera n'umukobwa wabaga bihitanye bari barasizeho abasore umva nda kugenda abantu hariya batandukanye abirirwa batanga izo egisitetise barahembaga ibyo byo wenda si kutabuhembye bahembwe na abasore ijana babasizeho, ariko biriya ngo karera niwe wazanye ibyo bintu byamaganda noneho byije niba ari kuri Kigali hesi niba ari Kigali se niho byakorerwa. Ubona ko ari naho bakoreye ayo manyanya bakora transforma amazina agaciro yakozwe mu mijyi masura yaduhawe iyo twahawe bari ibintu bidasiri ubona byuruka kuko tubiraho bidasobanutse, ariko nawe amafaranga ariho kuma minsi cumi tumaze kubona ko ari make twahakoresheje ijana gatanu ko navuze twakwisubirisubiza no kwakoreye kontregisiperative. Iyo kontregisiperative turanziramo mu kuzitanga rero icyangombwa ni uko bavuze ngo hagati y'abaesita sibabo n'abakoze kontregisiperative barajyamo hanyuma bagira icyo bakuramo. Nibyo rero dufite andi magana gatatu masaje macyashya akeneye mbere na kontregisiperative yavuye n'indire nzirita iyo niyo twari dutegereje muri ubwo kiba twakade, ariko tukareba tuvuga n'agaciro tuvugaga kariyongereye urubyiruko rwagenda muri bibiri na arakangurayo hubaka siko kigura metarike siko kigura urubaho siko kigura nta kintu cy'ubungubu kikigura nk'uko tutubaka byari bimeze, agaciro karazamutse rero n'ubutaka agaciro karazamutse niko bati twakabaye turi perezida tukongera tugasubirisamo agisiperitive, ariko noneho niba bitanabaye n'aya atanu ku ijana ntibayaduhaye ko badutekereza igihe ntibibaye baradusenya abitanye ariko tukavuga tuti yaba ni noneho umuturage agomba kumvira leta, umuturage agomba gusubiza kandi twakeba umutekereza tukavuga tuti mu myaka itatu ibyerekeye kuri imwe ntibaduhe n'ayandi bendera ugende ushakishe ubundi bushobozi imirindaro ndikwemeke ndetse badashaka n'akandi kajagari, ariko akajagari kimwe kiriya nanjye agasore igasenda akajagari kabimbere mu bwisitane no mu mutwe y'abantu harimo akajagari mu myubakire sindi gusa ntibaduhaye amafaranga ugende ushaka ahandi wubaka cyangwa se nayandi bigira inzira ntibishaka ibindi bizima itariki nanjye yenda kubaka kubaka kwitwara mu bukode wa mugani cyangwa se ibindi ko bagusohora amezi atanu agiye gushyira yubatswe muri abandi bwubatsi bakoze imishinga tutari yatirakwiye, ariko batagezeye muri ibyo byumba ababisigiye ntibabihabwe bihabwe bagazemo n'ubundi bwo kuba umuntu ari mu nzu yahetse ibihumbi mirongo itanu mirongo ine mirongo ingahe bakaguha mirongo itatu nta bushobozi bundi ufite gutunga umuryango nabyo ni ikindi kibazo ntabwo byoroshye amafaranga haravuga nyina tubita impapuro twageze mu amafaranga yaheze mu mpapuro nyine baba batubwiye ko wenda ibitatsanye birangira bitaka ibyangombwa tubisha bikagata agaciro ntabwo mbizi ko numva abantu mu myaka makumyabiri ubukode bw'ubutaka wenda bategereje ko ubukode bw'ubutaka burangira bakabukodesha abandi ikindi
uravuga uti ari twe tutasinye amafaranga twagombaga guhabwa y'ingurane ntayo twabonye ari abasinye amazu basinye gushyirwamo ntabwo bayabonye none se bimeze bite ibisubizo babaha ni ibihe
ibisubizo kontra basinye abagisinye handitsweho ko ngo mu gihe batarahabwa ingurane ikwiye ntabitsemo ngo ikwiye ubwenge yari ikwiye sindi uko bagomba kuyakodeshereza kugeza imbera zabaha ayo mazu ubwo rero bayicaye bategereza sindizi amafaranga imiryango cyenda arangiyemo babahaye ukundi kwezi nabo bagiye nyine kurekerama ubukode bagakeka gufunguza konte baragifungura bashyiraho ibihumbi mirongo itatu inyuma y'ibyo bihumbi mirongo itatu ndumva ni kuwa gatandatu ukwa karindwi kurarangira nta bukode kwa munani dutangiye nibwo abantu batangiye gufata ibyabaga mu karere natwe dutangira noneho kuvuga dutangiye kubishyira hanze babaha amezi abiri ntazongera kubona ubukode mu kwezi kwa cyenda mirongo itatu nongera kubabona hari mu matariki cumi n'atanu niho bajya kugarukira ndumva nuko bihagaze bari aho nyine bategereje sinzi bategereje niba bategereje umukiriya
abatarasinye se mwe bimeze bite
abatabasinye turaho turicaye ushakishe umuvandimwe amafaranga ibihumbi bibiri nyinshi byombi binoroshye mwese ajye bijya kwimara ukareba uko ukiranuka amabwiriza ko ntituzwi nyine tunavugwa ikiriho nuko tuzajya mu manza biradusaba rero dushaka ubushobozi bwo kwishyura aya mazu no gushaka voka ntabwo byoroshye pe nk'umwese ntabwo navuga ngo biranyoroheye abana bambaye muri segonderi amashuri aramegereje birari y'uburebye urareba utaho byamfate ibihumbi magana atanu niba ndetse n'umugisha wo kuyabona uhita ubonamo ko harimo ibikoresho by'ishuri n'amafaranga y'igihembwe ku bana bawe abana batatu muri segonderi ufite abandi babiri muri pirimeri gutekereza kujya gushaka voka nkajya guhangana ku mutungo wanjye nabyo ntizeye ko harimo resite ndacecetse ndatuze ndatuze ntegereje umwana wo hejuru rwose
ndikora none se Jacques tutarajya no gushaka umwavoka nubwo wigeze kuvuga uti ni ukuregera uwo uregaho ubu abatarasinye ubuyobozi bwose inzego zose z'ubuyobozi zaracecetse ziterera iyo ngiyo ziravuga ziti nimwirwaneho mwirye mwimare
cyane rwose kuko n'abasinye barongera ko babikeneye mbese uba utarasinye noneho nta dukurikite turi nkubete bafite iyo raporo y'uko hari abantu batasinye icyo gusa ntabwo tuzigera tugeze ayo mibazo rero ntabwo afite tubazi niba uwasinye inzu batarayimuhaye ngo menye nyine aho ngenda mwemeye ngo uwasinye inzu arayibonye ngo ngewe ntawe nasinye reka njye kubaza amafaranga nta mafaranga ntibatanze n'izo nzu ntabwo twabonye batanze ubwo rero nta kintu wajya kwibaza pe bisaba aho nyine urwara no gushakisha uburyo wabonamo ubukode bw'abandi ngo batandukire mu karubanda n'ibyo nzu se mutwara no kumwishyura
kuki se abo bayobozi mutababaza kandi baratanze itegeko ryo kugira ngo musenyerwe nta mazu mugifite ubu ngubu kuki batabazwa ibyo kandi aribo babasenyeye
naramutse guhamagara mubaza neza abantu nagira ngo numve abanje kubaza umuyobozi w'akagari neza n'abantu tutasinye kontra bakora n'abateyemo tutarasinye kandi twahise tuguma mu rugo umuntu yayibona kuko nari nkikeneye pe ahubwo usanga bamwe ngo ngize nk'ubwo bidahenda ngo niba ngera gusinya ndetse ntibasinye kontra ubwo rero nawe mu by'ukuri azi umuyobozi w'akagari nta kindi yari kubona nsubika nawe ntabyo abanza iyo bita niyo bita iyo umuntu abaye abizi ntiyakambwiye ngo nibonge bagusenye ngire nabasenyewe deja nibonge bagusenye ndetse nibwo nzajya kurekerana imitungo yanjye turumva ko rero muri make twabadukije mu gakubo tutugwa natwe ubwacu ese kujya mu itangazamakuru nyine byacu bikajya habona bikamenywa abantu bakamenya ko twarenganye ko ibyacu bipfuye ubusa kubireba nabonaga kubibaza ko ufite impamvu uko uyu munsi umuntu ujya kurekara amabara akura umuntu w'amafaranga mwanyemereye y'ubukoni ibyo bitukirije ibyo rero najya mu karere ntabaza wari muntu ugeraga amafaranga yanjye abaye ari ugera agaciro by'ukuri ahari hose uzajya mu manza pe cyangwa se imara yo mu ijoro ukabakorera tukabajyamo ugahindura imitima y'abantu mbona hanze bakumva ko natwe turi ibiremwa nk'abandi kuko niba ndi umunyarwanda uri kunyambura ubutaka niwe ndasara umunyarwanda nk'uko kuba mfite indangamuntu niho uko njya umunyarwanda ntibihagije niba se wanjye uri mu bimwe mwatwitwa umunyarwanda none munsi mutungo ntawe ndi musirere dufite niba se neza amaso nyuma wenda bakavuga bati aba bantu nabo bari kurenga kuko nabo barabizi neza pe batubirije nkana barabizi kuko nabo baturenganya ishobora umuntu mu mpatize ndatekereza kwirirwa umuntu atakwiza ibyo ntabwo ari byo byakabaye bidutekereza uyu munsi wa none ntabwo twakabaye dutekereza iterambere dutekereza ibindi hakiri gutekereza kwibuka ku bintu twakoreye kera turi kurengana mu buryo buri dudurutse
ati ati nibagaruka gusenya nibongera gusenya ni nkaho gahunda yo gusenya igikomeje nubwo ibyo bibazo byose bigihari nibinkundira ndaza gushaka abayobozi bo ku nzego zitandukanye mvugane nabo iki kibazo kugira ngo iki kiganiro nigihita tuzumve icyo babivugaho ariko turamutse tubafite ku murongo wa telefoni ni iki wumva wabaza abo bayobozi wababaza ibihe bibazo cyangwa se ukabaha ubuhe butumwa
ku giti cyanjye nuko mbona bakwiye kuturenganura umuntu agasubiza uburenganzira ku mutungo wose ni ukuri nubwo wenda umuntu abona nta gaciro nigeze kubivugaho ku mpamvu hari byafashe baganaga ayo mazu yacu nta gaciro mu by'ukuri tutegereje agaciro imitungo yacu yarasizemo ntabwo nabonye ubushobozi bwo kubaka etaje cyangwa kadasitere ngo nayirwe kubikora ariko niba nabonye ubushobozi bwo nabonye nkavura ku byanjye nkamaze kubibura ku muherero ntabwo hari ahantu twahatuye mu by'ukuri hatemewe gutura wenda ngo tuvuge ngo twarenze ku mabwiriza reka twirengere ingaruka zo kuba twarasuye ahantu muri zone itemewe guturwamo kuko ni umunsi barahubatse imiturirwa abaturutse n'abandi bose bari kuvuga gusa tukuvuga rero wenda icyo nemera ni ako kajagari kuko niba ari akajagari umujyi nawe ushobora kubimoderiniza n'ibyo ni byiza imisingi nawe nibyo abantu bashaka kugaragaza imisinga apfuye ariko burya ngo ingendo y'imvura zuma ingendo y'imvura zuma kuko niba ushaka kugendera ahantu nk'aho wabonye heza niba wafunga itari inzira byanyuzemo sinzi niba nawe ubundi asinga apfuye baranyuze mu nzira zo kwambura abaturage ibyatsi rero abantu ntibaduhereze ibyatsi bitanga umujyire mwiza ariko tujye kubaka indi mujyi ahandi hantu mu ntara hehe mu nkengero z'umujyi wa kigali nta twibibase ubuzima bukomeze ubu ndutekereza cyakunda ko turi ibyigimeke turi ibyihere turi abaturarwanda turi abaturage b'u rwanda turi abana b'u rwanda bakwiriye guhabwa ubufasha nk'abanyarwanda kandi bakumvikana n'ubuyobozi bakabana neza tukubaka igihugu mu mahoro ntabwo mu mutima wanjye niba ntanezerewe inzozi ko ubuzima bw'iterambere ry'igihugu wenda ibyanjye nanjye ntacyo batubwira ese niba usenye ibyanjye uri kumbwira ngo narabivuze cyane nanabisubiramo ngo intore mu bintu byagezweho ntawabisenga ireba rero tuze twabaye abanyantege nke babisenya turebe ubwo niba dutakiye intore ntabwo mbizi ariko niba ari intore rero niyubake amahoro ese bubake umutuzo tumwe turi abanyarwanda ko kwikandagira nk'uko tugenda nikandagira jacqueline rwose mbimeze gutya ndimbatatu byanjye unyumva yumva ndi umusazi yumva ngombwa uri umugore w'amahane uriki ni uburenganzira bw'umutungo wanjye nkabisunga n'abana banjye ntibambe amafaranga cyangwa niba ari nibyo ngombwa cya mbere cyangwa se uzashobora kuryamana hamwe n'umugore n'abana ntibereze ibyo uvuye ntibereze ibyo uvuye Ndunda ndunda nastaro dune yego dune nastaro mazana mane nastane ndio kwenye wangu rangi mwuri shambrete tunumpanya kuruko ima usiran mwela dhuwa tatiro kibiasi kanda wa masara anga hanga nime nchi mwela wako 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 yoro mshinga mshinga mbuka kagari mjitanga mwela wali mjitanga wanza hadjani mwela umusaruro nk'uwo ibishanga bibyazwamo kuko na gatatu ntahabyaje umusaruro n'abandi bagiye kwabyaza umusaruro none babadushyira ku ruhande tugende duceceke nyine baturemeye duceceke dutuka umunwa amaherezo aba yaba ntibatwumve ngo dutega amatwi batumva yuko umuturage abaye ikigeme cy'abantu bazi ngo abantu bahari ni abantu bananiranye batwumva tubyumva icyo tutumva ni ukwamburwa uburenganzira bwabo icyo tutumva ni uburyo umuntu aza kwakira ibikorwa bye bitanerasinga ya miliyoni eshatu nyine igiciro bisigaye ni icyo nakwigiriza none mbimpaye nayo ngayo nzongera kutumva henyu mu by'ukuri ndifubye umugabo wanjye nifubye dufite ubu ko twarishyize hamwe twarishyize hamwe turi bibata ariko uyu munsi dufite inyuma twari twongeye kutubwira ko tugire natwe urabona niba se tuntego yo gusiga isi ari nziza turi dukora isanzwe natwe dusiga abana bacu dufite aho tubashyize imyaka mirongo ine n'itatu ihasigaye ariko niba utwo nyubatse twakagize icyo dufasha abana bakazadugera hano bakagira icyo bimarira tugire ndebere ntitumwe natwumve ugira ngo tube twumve niba bihagije tuba niba navugana nabo mu dukorere ubuvugizi twebwe turi abantu neza turi abaturarwanda turi abaturage b'igihugu cy'u rwanda turi abana beza batwumve hanyuma batuma ngo tutatumize miliyoni zingahe ugiye kugira ngo hari ikindi kibazo dufitanye nawe umpaye siyo nzu ukaba ukamukura mu nzu igaragara ukagusubiza cyumba kimwe kandi wowe ugiye kubaka amashatu azaje mu nzu imyaka n'imyaka kana nako buryo ufite ubutaka ubutaka ntibwiyemo ku butaka ije sindabona n'iyi ndege yavuga buguma ari bwawe ubundi inzira ihinduka bivuga ngo n'abana bacu bari kuzamuka bari kuzabibyaza umusaruro tutakirimo none wowe urampereza amafaranga y'impica ntikize nayo ngiye nayarampaye
ibiganiro ni irya Amerika nongere ngo ushimire mukomere kandi ugire umunsi mwiza
murakoze cyane namwe
Ijwi rya Amerika kandi yanaganiriye na Bwana Ihorahabona Jean de Dieu nawe yari atuye muri aka gace ejo bundi bakajya gushinga amahema mu matongo yaho bari batuye
rero ejo bundi abaturage bafata umwanzuro wo gushinga amatente ni ukuvuga ngo buriya turi abaturage twashyizwe mu byiciro bibiri mu gusenyerwa twashyizwe mu byiciro bibiri hari abasenye mu kwa cumi n'abiri natwe twasenyewe mu kwa gatatu ariko twese twasenyewe kubw'akarengane kubera ko ikibazo cyacu niba kimaze imyaka itatu nta kuri leta yigeze igaragaza mu bikorwa yatubwiraga hariya ni ukuvuga ngo rero ibyakozwe byose byakozwe by'agahato agahato gaherekejwe ikinyoma noneho rero twebwe abaturage turareba nk'abaturage twadufite imitungo uyu munsi tukaba twarabaye inzererezi twarambuwe imitungo yacu ku gahereri rero tukabona n'ubundi biriya byo gushinga amahema twabikoze mu by'ukuri atari uko tubere ko batwica ariko hari igihe ubona hari ubuzima urimo ukabona watwa n'uko biriya byabaye kubwo kubura andi mahitamo abaturage bamwe bari kuzerera babuze uburyo bwo gukodesha amazu kandi leta iyo yari yamaze kubasezeranya ko igiye kwigirwa kubakodeshereza noneho ikazabaha ingurane ikwiye y'imitungo yabo y'amazu ariko nayo mazu ntawe ukwiye kwiyemeranywaho nabo twabwiye ko nta tegeko ryo mu rwanda ryemera kwimura abantu ku mpamvu y'inyungu rusange ukabahitira n'ingurane ibyo bakora byose babikora ku gahato n'igitugu bakabikora birengagiza amategeko kandi amategeko yabo ni amategeko asobanuye pe ariko ibyo bakora byose ni agahato n'igitugu kubw'ibyo rero twari tukabona kwamburwa umutungo ugahinduka inzererezi wari utuye wari wifashije none ugahitamo kuba wavuga ati rero aho kugira mbe mu gihuru mfite itongo ryanjye kuko ntiwajya gutera itendi mu itongo ry'abandi mfite imitungo nubwo bayisenye ariko ubutaka bwasigaye ntabwo babwimura ugahitamo kuvuga ngo reka njye mu itongo ryanjye nshinge mu ihema uza anyice cyangwa se ankize ukore ibyo byakozwe bwo kugaragaza umubabaro
agahato n'ikinyoma ayo ni amagambo akomeye cyane gukoresha ushinja ubutegetsi ni izihe mpamvu ugaragaza zituma ubashinja ibyo ngibyo
bo dore nyuma mbanze ngusobanuye ku kinyuma cy'ikambere uyu tega matwi iby'abayobozi bavuga ku kibazo cyari iwacu iyo basobanura ku kibazo cyari iwacu bakubwira ko twumvikanye nabo ku bijyanye n'ingurane kandi mu by'ukuri kuva muri 2017 ntabwo turigira twumvikana nabo abantu bemeye gusinyira ariya mazu ni abantu 79 n'amazina yabo njyewe nari nyafite rikumva ariko nabo 79 bari basinya ayo mazu harimo abagiye basinyishwa kubwo kumutamenya gusoma abandi bakayasinya kubw'uko umugore n'umugabo batumvikana none umugore akareba kabona nasinyiririya nari kumugabo agafata amafaranga umugabo azayacikana cyangwa umugabo akabona nafata amafaranga bamubariye umugore bazahita bashwana bagatandukana bakagabana amafaranga umwe agaca kawundi agaca agahitamo gusigiriza kuko inzu nta muntu uzaba yemeye kuyigurisha ni ukuvuga hakaba n'abandi noneho basinye ziriya nzu bitewe n'uko babonaga agaciro k'iyo nzu n'iyo bagiye kumuha hari itandukanirizo ni ukuvuga ngo rero umubare w'abantu 79 bari barasinyiye ari amazu nyine bamwe basinye ku bushake abandi basinyishijwe mu by'ukuri nibo bonyine bari aho mu miryango 1499 na yari yemerewe kwimurwa hariya abo bonyine niwe barasinye ari amazu abandi bose nta muntu wemere ariya mazu ni ukuvuga ngo rero iyo ubuyobozi buhagarara bukavuga ngo abaturage twamaze kumvikana baba babesha niyo mpamvu uvuga ngo ni ibinyoma ikibazo rero cy'umutungo wacu hariya mu by'ukuri kuva cyatangira nta kuri kugeze kuboneka kuri kote ya leta ni nayo mpamvu ubona byabananye kubera ko baraza badukanga bagasanga ntabwo dukangika kubera ko tuzi ukuri n'iki tegeko rivuga ku bijyanye n'ibyacu tugahitamo rero kuba gusa nk'aho duhangana mu bijyanye n'amategeko nabo ni nayo mpamvu gufata imyanzuro bibananira kubera ko bazi ko bica amategeko nkana biriya rero byo kudusenyera byasenye mwagiye mubona na interiviyu ni agahato ni igitugu bagiye babikoresha
none ubu ngubu barasenye muri kugasi muravuga rero muti reka dufate amahema dusubireyo tujye kubereka cyangwa ni ukubura aho mujya mukavuga muti reka tubambe amahema hahoze ari iwacu
njye nabibwiye rero twebwe ni aho kugira ngo tujye kuba amatungo y'abantu mu gihe cyose uburyo bwo kwishyura inzu bwamaze kutunana kandi twari dufite amazu dufite n'abapangayi turasubira mu matungo yacu ariko noneho ngibi biri kubwira ntabwo nigeze nsinya amasezerano basinyisha abandi ku gatatu njye nanze kuyasinya n'ubu ndi mu nkiko kubera iki ni ukuvuga ngo amasezerano yavuga ko ari amasezerano ajyanye no guhabwa ingurane ikwiye nta ngurane nari mbonye nari gusinyira umuntu amasezerano nta ngurane mbonye kandi nta tegeko ry'u Rwanda ryemera gutanga ryemera kwima kudahabwa ingurane nta gukupa ingurane bibaho sinzi rero ukuntu njye nari gukupa leta ngiye mutungo wanjye ikawusenya ngo byemere njye navuze ngo ngiye amasezerano yanyu ntabwo nyasinya ntabwo rero nigeze nyasinya ariko kwanga kuyasinya nanjye narahizwe ngo ndayasinyishe ku ngufu ni uko gusa imana yandengeye na koroni ihita iteramo ubundi baranshakaga kugira ngo babisinyishe ku ngufu rero niyo mpamvu ubwira ngo ikinyoma cyabo ntaho gishingiye agahato n'igitugu ntaho bishingiye mu by'ukuri
ugize uti barahiga abantu bakabasinyisha ku ngufu
ntumva amakuru ni ukuvuga ngo njye nyakubwiye wagira ngo ndi kubeshya wabaza njye nagurana nimero z'abaturage bose ukababaza njyewe nanze kuyasinya na magingo ntabwo nigeze nyasinya na biriya 1300 aho abantu bakodesha njye ntabwo njya mbifata urumva njye narabyanze rero icyo gihe ni ukuvuga ngo umuturage baramufataga ku ngufu bakajya kumusinyisha reka hari inzego ubu ni ukuvuga ngo twafashe amanza amavidewo tunayafite bimwe twashyize ku musederi tubashyira ku mafurashe kugira ngo isaha n'isaha leta niyakana ko atari yadusenyeye tuzabereke inzego abapolisi abadaso abanyerondo abayobozi b'umurenge abuturere bose ntabwo bari bazi yuko turimo turabatamera amavidewo turayafite sibyo amasede ni ukuvuga ngo zimwe ngiye nafashe amasede sede imwe nayo iri mu rukiko indi ndayibitse noneho furashe nayo irahari urikumva ni ukuvuga ngo rero ngiye nabyo byose mbikorera kugira ngo ukuri mu gihe runaka kuzajya hagaragara nabyo baba babita rwose ni ukubabeshya ni ikinyoma gusa ku mitungo yacu kandi mu by'ukuri mutagomba imitungo yacu barayishaka kubera ko bashaka kwibyaza umusaruro kuko barashaka kubaka amapartment 600 uri kubyumva
ibyo ntibabasobanurira ko ari uguteza imbere igihugu se bakababwira bati turabahingurana ikwiriye
ya twebwe ingurane ikwiye ndagutayanze nta nubwo twanze kwimuka barabwiye twebwe kwimuka turabyemera ariko icyo dukeneye ni ingurane kandi ntabwo dushaka kumudutuza mujya kudutuza aho mushaka niba hari itegeko nshinga ryemerera umunyarwanda gutura aho ashaka afite ubushobozi nimwubahiriza icyo itegeko rivuga ushaka iyo nzu muyimuhe utayishaka mumwe ibyo ashaka agende nta n'umwe wanze kwimuka twese twarabemereye turabwira ati rero kugeza uyu munsi icyo duhangana nabo ikijyanye n'ingurane naho honyine ubundi kibazo gishingiye
abemeye gusinya se muri bwa buryo wigeze kumbwira bo iyo bahaye ayo mafaranga 30,000 babona aho bakodesha
umva ni ibibazo mu by'ukuri nyine ni kwa kundi umuntu akwica kwicaye hejuru ukabona nta kundi wabigenza ariko ariyo nta mafaranga nta kintu na kimwe ashobora kubamarira urabona ni nabo bariya bari bashinze amatente rero abo ngabo 20 basenyiwe mbere mu kwa 12 noneho twebwe mu cyumweru gishize mu matariki ya mbere z'ukwa 8 dutangiye gusakuza twongeye gusubira ku matangazamakuru nibwo bagize gutya abo ngabo basinyishije izo mpapuro babapfunda 60,000 ariko ubundi turi muri gahunda zo kujya gutanga tubabwire kugenda ibyo amafaranga 30,000 byo gukodesha inzu ababisinye batakibikeneye ikindi tudutse na birango zabo nta mugabo wubakira undi niba batarigeze batwubakira kugeza aho umuntu yiyubaka akagera mu mutungo wa 10,20,23 ubundi uraza kumwubakira ko abo kubakirwa barahari hari abantu bo mu bihuru batigeze bagira amazu nk'uwo nguwo ugiye kumwubakira ugize ngo ugiye kumwubakira yakwanga inzu bagende bubakira abo ngaho naho twebwe kuza kuduhendahendesha ayo mazu tukaba dufite amazu kandi aduhagije ntabwo rero twebwe mu by'ukuri ari amazu yacu yabo baturataho ntadukeneye kuko n'ubu ntabwo bari bageze batuye bagende bashake abandi batuze bafite babakene kuko abakene barahari ntabwo turi abakene bazanabaze tuba mu byiciro bya 3 cy'ubudehe n'icya 4 twari twifashije abo twe twari abafatanyabikorwa na leta ntabwo twari abagenerwabikorwa twari abafatanyabikorwa na leta rero biri kujya bafata bitakura bajye babeshya nk'abantu bari mu mahanga cyangwa ku ijwi rwose ubu aho bigeze ni na mpamvu iyo wumva tuvuga gutya ni uko twamaze kwemera twavuga ati kama mbaya sinyobeye ko bashobora kumfunga ku bw'ibyo nkubwiye narabyemeye sinyobeye ko bashobora kunyica ibyo byose namaze kubyemera ariko ukuri kw'ibyanjye ngomba kuguhagararaho napfa natira nta kundi
mu kwezi kwa 6 nibwo bagombaga kubahiriza abo basinye bemeye yuko bazahabwa ayo mazu none ntibyakozwe ubuyobozi busobanura iki ku mpamvu ibyo bintu bitarakorwa
mutadoma rega ayo masezerano nakubwiye ngo bayasinyishe abantu ku ngufu ahubwo ndagira ngo na leta imenye neza ko izahura n'ikibazo bitazi abo bantu basinyishije amasezerano ku ngufu bagomba guhabwa ingurane y'amazu mu kwezi kwa 6 ntayo babonye ariko iyo ngurane y'amazu ni ingurane ivuga ngo ingurane ikwiye y'inzu kandi inzu bari kubaka inzu zashambuye itari icyumba kitagira uruganiriro uri kumva iyo ni imwe hakaba icyumba kimwe na saro iyo ni inzu ya kabiri hakaba ibyumba bibiri na saro n'ibyumba bitatu na saro ni amaparitane y'amazu bagomba gutanga hariya rero abaturage ubuni nibanda ngira ngo niba ubibishyire ku itangazamakuru leta nayo inabimenye abaturage ubu nibo babategeye bari kubabwira ati niba badusezeranyije ingurane y'inzu ikwiye niba ajya kumba shambure nzayangira aho ngaho niba ajya kumbwira ngo barambe icyumba na saro ifite umuryango wanjye nzayangira aho ngaho bakeneye ingurane ikwiye y'inzu rero niba bashyize umwete mu kubaka ayo mashamburete yabo icyo cyumba na saro bazahura n'ibibazo
ni ukuvuga ngo ijambo ikwiye niho ruzengeye
umva ijambo ikwiye aho hantu hari n'ibanga rikomeye leta igiye kuzahura naryo ku buryo izajya igura igisubizo n'ubundi n'ibibazo byacu yagura igisubizo ikintu najya nkubwira niba uri kuri watsapu uze kunyeza nimero ya WhatsApp nkwiye ikinyango y'inama njyanama y'akarere yanzuye mu kwezi kwa kabiri itariki 15. Urebe imyanzuro inama njyanama y'akarere mu by'ukuri yari yakoze imyanzuro myiza ifite irengera abantu, kuvuga ngo ayo mazu yagombaga guhabwa abayashaka abayemera bakayahabwa, uwanze inzu agahabwa ingurane ikwiye y'amafaranga. Ni ukugira ngo hari n'ingingo z'amategeko bashingiraga, ni ukugira ngo ingingo ya 35 itegeko ryo kwinjira abantu ku mpamvu z'inyungu rusange yubahirizwa, niya 36 n'iya 37. Ariko noneho wareba imikorere n'imyanzuro leta yafashe igasenyera abantu itabaha ingurane, ukibaza abo bantu bari baturutse mu kihe gihugu cyangwa amategeko y'igihugu cy'u Rwanda? Mubyukuri ni ibintu biri ukabona ni ibinyaba, ni ibintu wagira ngo abantu babikoze bari babaye nk'abantu.
Ubu rero Bwana ihora habona, wowe urabona ibintu birimo byerekeza heko wagira ngo muri murungabangabo, aho ubona bishya bishyira ni hehe?
Bo ibi bintu ntabwo biri kwerekeza ngenda abona ahantu heza cyane. Bo nabishingira kuki? Ni ukuvuga ngo n'inzego ubwazo ntabwo ziri kubyumvikanaho byabacanze, bari kuwe n'ababanjirije barakoze ibintu bitaba, ariko kugira ngo babigarure mu murongo nabyo bikabagora. Ariko ubu njyewe nkoresheje ubwenge bwanjye n'ubushishozi bwanjye biri kujya ahantu heza.
Aho ni he?
Aheza biri kujya ni uko leta yamaze kubona ko ibyo yakoze ibintu bitabaho, muri make yamaze gutsindwa, yafashe ikibazo cy'amategeko kijyana muri politiki, urumva ikijyana muri politiki. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ufashe ibibazo nka biriya by'abaturage ugashaka kubikina mu buryo buri politiki, noneho uburyo buri politiki bukakunanira, niho bihita bibacangira rero byabacanze. Aho rero kubacangira niho itegeko ngendi kubona ngo mbwira ngo ndikoneye kujya mu buryo bwiza mu minsi iri imbere barakurikiza itegeko, kuko sibyo twatuye amategeko. Twebwe icyo dusabwa ni ukubahiriza amategeko, dutore amategeko. Kuba rero tutatuye amategeko bakaba barayashyizeho ba nyir'ukwishyu akaba ariho banayangiza, aho niho ruzingiye. Tuzakomeza guhagarara ku itegeko riturengera, umva, tuzakomeza guhagarara ku itegeko riturengera kugeza ubwo itegeko ubwaryo ari ryo rizashingirwamo gukemura ibibazo byacu.
Ibyo wari uvuze byo gukemura ikibazo mu buryo bwa politiki bishatse kuvuga iki?
Bo urabona twebwe mu nama twakoze icyo gihe minisitiri Kaboneka akiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yaduhamagaje mu nama abaturage bitwamo n'abaturage bahagarariye abandi, noneho mu kumubaza ikintu bashingiyeho bakora ibintu nk'ibi nka biriya, iwe yaratubwiye ngo hariya ahantu mugomba kuhava ngo ni ingingo itagomba kugirwaho impaka. Turamubwira ati nyakuba ko hariho amategeko kwinjira abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, ayo mategeko yakubahirijwe ngo hubwira ikibazo cyahari iwanyu twakinjiye mu nzira ya politike.
Niwe wabyivugiye?
Umva, niwe wabyivugiye turi mu nama y'umurenge. Niwe rero babanje guhamagara bitwa ngo navuga rikijyana kugira ngo babanze batubrifinge, none ibyo batubwiye tubyumve, tuze tubyumvishe abaturage. None twebwe mu nama biranga turambwira ati mva noneho niba mwe mwakije mu nzira ya politiki natwe tugiye kunyara mu nzira y'amategeko. Niho ijambo ryamuvuye mu kanwa ubwe aravuga ngo mugiye guhangana na leta, ukibaza leta ni iki, umuturage ni iki? Ugahita ubona ko leta na kandi kantu n'umuturage akaba ikindi kintu. Rero kuko weravuze ngo mugiye guhangana na leta ngo muzagira mu mategeko mutakiri hariya, iryo jambo yarivuze riva ku manywa y'ihangu. Icyo gihe twari twagiye imvura yiwe inagwa twajyanye mu modoka, abantu twapakiye mu modoka turatubwira abaturage twavuga ati rero batugiye gutya, twari tuzi ko tugiye kubona igisubizo ku bibazo byacu ariko nta gisubizo baduhaye, kandi bagiye kuza gukoresha inama. Twebwe twababwiye ko tugiye kujya mu mategeko, ubwo namwe abaturage umurongo ni uwo nguwo. Kuva icyo gihe rero niho nakubwiye ngo ibo bashatse gufata ibibazo byacu banyuze mu za politiki, ariko niba inzira ya politiki yananiranye bakwiriye bagaca bugufi bakanyura mu nzira y'amategeko. Unyohereze WhatsApp yankohereze uwo mwanzuro w'inama njyanama wigaga ku byacu ku midugudu itatu, Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere. Ndagikohereza noneho ukore analyse urebe ese niba inama yatanye ikanzura ibintu. Ubundi buyobozi ku ruhande buza bukavuguruza iby'inama njyanama yakoze ni ubuhe bwitwaje iki? Ariko ukabona nyine n'abantu bihishe inyuma bashaka kugira ngo bibe babohoze imitungo y'abaturage.
Bwana Jean de Dieu Horahabona, urakoze cyane kuri iki kiganiro uha ijwi ry'Amerika.
Yego. murakoze namwe.
Nshuti muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika nkuko natangiye mbivuga nongere nibutse ko mu gutegura iki kiganiro twagerageje gushakisha ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali by'umwihariko umuyobozi w'umujyi n'umuyobozi wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo ariko ntibidukundire. Ndibutsa kandi ko mikro z'Ijwi rya Amerika zifunguye kuri bo baramutse bashatse kugira icyo bavuga ku byavugiwe muri iki kiganiro. Reka nshimire mwe mwese mwari muduteze amatwi mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.